exclusive at NigerPhoenix.com.
From around Africa. And this one song used to be part of that playlist. Little did I know that the original singer of this song is my friend. Please welcome Mercy. This one is called Sione.
Sione wala sisiki enzi lako lanitia wazimu nishike kono wakulia niwewe tabasamu. Sione wala sisiki ni penzi kweli la kweli na utamu moyoni ni wewe tabasamu. Umbo lako ni kama maua, najuta kukupenda. Nikuona unipapase, unishike, uniguse moyoni mwangu. Nikuona unipapase, unikamate, uniguse moyoni mwangu. Penzi lako nimelichunga kama chemchem, nami ni wangu, nionyeshe kweli tuwapendane.
From Kenya.
So I'm singing in Swahili, okay. And the song is called Sioni, and it just says
I cannot see. Without your love, without your heart, it's only you that I see, and it makes me smile.
NinjaPhoenix.com.
I can't see, I can't live. You only make me smile.
Thank you.